teddi faydi min chamni kala kedi oddo wattu su jottamani bisimilla moddo yewtore hertanabe hayebe yogabe bi sukabe yogabe mbi jokkol be hande asawere 3 février 2024 wonan o pali hala woni Oumar Wagalo e min Mamadou Sambaseku jamnali Oumar Wagalo
be seli basso foda yisina sagome en tan baylo gorko
ay ko jottami li
so watti jungal le basso sembe kabaruji di en nian kalan match Côte d'Ivoire kany e Mali miccitede wiri dum wonde fiide kiki da ko heewe jabarde fa wonde tuttudo hen hakkilaji mu en on ande kesseden gorri hodo won nafa mudu faabe kaba yurku yurku don minima go warta yowade tiagal mudu de biaso ne gami ko wodi sana falla jungo mudu huno ko mudu en ngara haldibe heje meden wonodirte pourquoi di won sembe kabaruji di jigi don do kiki hande di
journal kam on wa hebde kabaruji sijo tamani fiudande to canton
jawno fere hono bidani wakal juno malli e Côte d'Ivoire ngundi mimun dirde ben e do tele kewdi men takko fiidade to Côte d'Ivoire hono wundi wadede
non wori sembe seko en biyan dedo piidana gonde wadde o do wat nokko noddete de stade Boaké ton be gonde wadde piide dedu malli ko be hobam donti en no dido imadraji gorri be gonde hokkudo na hakkilaji mabbe du hewbe kay kulitidi wattu jonan jugi gikke lobbo kedden be do yimbe ko ciufi do hen do focci tan Ousmane Niali Boule sita sidibe
tiagal hitande de 19 de Côte d'Ivoire yaltini normal les 8e de finale jaga bulle mali de anamba yombitade de asawere jingonobe mali e min kawri do bamako do amil gubal mali ngala na way hawde wattu joni o
gubal men e fi ngam balungan an han wad imadraji mawdi le ne piande dun natto sabe fiendeede Côte d'Ivoire bibbe tat mona fo wala adna ko wawa deede sen way wad imadraji mawdi tere on tan min e tiji en wartan bi ala halimo suka medo holli handen ana holli ta jaati bibbe ne wa fiide leede Côte d'Ivoire fa bi ngaji nay
asi bad jusqu'au
Oui, Mohamed Soumaré andi no kabar haro chaldi fay etawede jaga bulle mali de ngadi pide lobbe ko pidino e Burkina fiobe tiagalbe anakan beedude tinnare
un match entre
ne piande ballon wadan hakuna leedi mali kan leedi Côte d'Ivoire e gube ana andir san sabi sa yew jaadi leedi Côte d'Ivoire hasi yaltude li okkan ga tiagal mudum be hebi hore kasin ga leedi mallin holliti al hali lobbo li okkan hikka mi de tiji fahannen be wana imadraji mawdi le piande waran wadan defense medo ana wodi san min gemi de holi ngal gubal fiangal ballon mi de andi be ha attaquer de final tan
s'arrêter en si bon chemin
ko hawti en buri ko sendi en dun yo kongol jingonobe mali yogabe dartobe jam e dejere se tawa kaw heba se tawa en kawabe
yido kabaruji fanba hebe do beme andi to kanye do page mede facebook kanye fa yotto compte kido mo noddirta twitter noddirta nyaloma hando x
jawno fere hande ben juune jahan kawrtal jottobal ben haro fina tawa dum sipiro fudugal ajgenyan aljumare idi fevrier jogtoto fad nay mon nyande alande le lamorde leedi malindi
le crédilien de sport sembe seko be kolitiwi do bagataji do kanyum wonde di wadde dido imadraji be bi ko ni fana mudu fa be yalla no be kanne birde ko nayri bangal fina tawa yeso fati ko nayri bangal haro sipiro na ko nande mudu du yeggite le leedi meden di
teddi fadi Oumar Wagalo mbiyana jawno fere juune me man hala imadraji aji nyande ala go o février 2024 bimi leddi mali hewbe jatti ben le bulidi wadde majireji
ben jalti wiide be tawda hono ko wattu jona leedele gonde leele fol sahel dum woni fedde no dirta AS kolliti wiide jalti e fedde sedia wonde bamde sukab jukol wonbe banya garafa jottuda kay e nyafunke bamako fu kolliti dan tawda e dido anyaydi lamo bami kedden ko be tifi do hen do focci tango Ousmane Niali Boule
en tant que jeune
menen sukabe banyagara de dabere weli min sanne cdao tampinino en sanne wiide tam banyagara jabbini gol yaltugol e miila yedum hakkilo lobbono yaltugol mali le inde fedde e de mbawini koy meden genesi kay mido webbe jalta kollitinde kanan ko mali weli be de dabere do yaltugol le cdao gol yaltugol le cdao pawingol do ndimako rewbe nyafunke en jalti fa heewi holtinde ana tiagal lam hakkunde jo ko dartu den lam meden o daro e darnde mudum be darke e darnde mabbe waddi men jalti den yettude be
pour magnifier ça
jawno fere jahan sigu do ben karutal festival silu niger na jogiti wadede ben bangal gaati gaajaati ko nanne muddu dane mayo ben niger ngo
non wori sembe se ko be kollitiwdi yimobe hewbe do kany en mata ton ko nayri bangal concert ngay mabbe de ko nande muddu fa kiben famtade fa ande kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
sajo e helugol woni ko inde ande jimo noddirteedo Fatim Jabate bismira jamma alal barende le inde yambere jimol mako arandewol cebokoro ana fawi do kabaru golleji gorko teddingol kongol mudun yidde jom suudu mudun ko yewtini himbe sanne le ngo hiro walay cebokoro lumanga kagele tigi cebokoro jimol makko didobol jangolo ni ko di jimol bajuma sisugo gol o warti do mudun le ngo hiro hawrube e maggo jimidina e makko gol jimol gol belti do mun sanne kanko inde ande e yimobe Abdoulaye kanko do o yimi jimi joyi andade sanne hono jimol gol o yetti soldats e Mali o yimi do jimol kessol o noddiri ante abana payungol do kabar yaltugol Mali le CDAO
on a president
holtinde wide dokkondira juude gonda le jam e dejere woni ko jimi di paahi do modon le ngo hiro ngo yimobe mali mawbe hewbe kawri e modon
e jahanna yewtere meden minni magga jawdo fere biyanda jibu min wenta yurgu yugul latike finata wa mbien bongal le mali duubi kewde nanno jokolbe hebe holti wide be ande kesde mba jati fabaade habbo mbien do taggu
non jati kambe bloggere bindobe le beme ande de be koliti wirde sama seku be biso ni dido ima draji ngad amale beme ande tudi waylata sababu so danya ko buyti sanne e yurku yurku fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
lebi kango bina keita goto e bloggere anda do sanne de beme ande de o holliti kaba ko nari bangal maral bongal ko holliti dabir hande fiede yalla yurku yurka ko an habbe
di demane o population
be ndarte e jamaare de pati njoba kalisi do kana yobude tay sene njoba fu ndokete talkur ane hakkilaji himbe ne ana way hokkirinde ni tan kalisi tawe talkur fu hokkaka pama dun penen non e pama wadde be ngada i kolleji himbe ana kani hollitede pamine dun fakas
le capital leddi mali hayabe ko heemudun holliti mi yurku yurka ko hebi semene leni hanne sanne ko sugli jamaare be holliti imadra an han wadede yalla jamaare famitande kuteji mudun
do devon
nantinobe kabaruji kan holitinde himbe kollitinde storaji gondi do wadugol yurku yurkoji sukabe hande ane hakkilaji mumben sini gollira do nambar wala fuko kebata darnde bembe ande de ana mawni sanne do kabar mun sabi hande do mali do avion hono edi woni jijam himbe ni himbe ana jidi hebude tawe tampay
l'education civique
fa hande be bloquer ana tewtro lamo tinno wada imadraji yalla bem ande ana nato nukuje to jamana famitinte do kuteji yurku yurkaku
bangal mbien yewtere meden finata wa hande be man kakul gacci mbien mbaggu lolirundo bara
e mbiya o do mbaggo mo anda sanne to seguto dum le bamarar ndibe kolliti widdu yodon tumbude be ciata ton so piltina do hen guri e konande mudum dum be jewtirta wakkati furso be ngarafa be jewta so dido baggen ngarafa fiedu wana pangado fu dum fiente sembe se kollitinde widdu yodon yimbe le gollube finde kanyen piente e do tumbude
don jati mor wegalu njawando fere mbien bangal mudu Brima Traoré bendo goto ardibe piobe dido baggi to segutun o memi hala o faccitini en wiyala no bedro famu do guldo kakul gacci o handi dun kedo amen gondo segu Mohamed Cissé kedan fastango Ousmane Niali Boule
folo fo watide
arande won wattu kerta do fangol jimol yime yo wakkati mo himbe yanobe habawade ngartata kan cakitirte gol jimol e bomide e kaborde mabbe handen e ngombire e sawru lomtingol kaborgal bara yo fina tawasi gukido ko handen dun e ko arande dun ana sedi belar fona way womude don jimongul ana way yimedo wattu mo neddo moy fu
to wati ay ruja bafo
jawnu fere sada gamo tama wonku ngata yalla pati dun lato torra
sikki wala li hen neddo ka fu jogido hakkile san warfa gamo kan hani uddude hunu ko mudun desembe seko
aywa den no mbiyan yalla bedro famu kanko mbiyan salija dawu dongi no gondo e foftere mimi hala mudu keda fastango mbiyan sita sidibe
ma jin don pas d'autres explications
mimi way holitina kabarje kewdi ko nari bangal ha ba gol sabi neddo so uddude hunko mudun tan ana wa natande sabe buubi kay kulliji kewdi natal hunko neddo neddo wakati fu sana haja uddude hunko mudun haabo an hasi jommu uddira hunko mudun ho jommu sabi dun nato sabe hendu ko yaltatal hunko jommu pati hewta yimbe be jommu wonde mudun tibbel mudun dun teddengal so neddo ne le jama hana uddude hunko mudun haabo homo fu yaadun ana wa mitto yoga be wonduda ana tewtro homo fu sona haabo le jama tinno udda hunko mudun ko wonko mudji sabi hendu ko yaltatal hunko tommante ana waawi torde yimbe be jommu wonde
jawno fere mbe dum timinta ben yotere meden aswere handide
do ngarten fa kadden kikida handen do kabaruji di sembe se ko mbiyan be jarama sanne suka be fadi be jafe ino kono be andirno do e ser yotere meden no dirten tous so grenden war so lan do jabi